lengzele lutwala. Hayi ngoba ngkhoza ngikeep stress. Sakhela lengzele lutwala. Hayi ngoba ngkhoza ngikeep stress. It's making a name, making a name.
Bengifuna isixazululo, dala ngibuza ngikhudla ngifuna usizo. Manje angichaza ke ungibhaleke ebhukwini. Nginenkinga yikho yinye kodwa zine. Inkiya nkiya wo. Bakhali nganzoma, sathi makhelwane mama zikhebe.
Sakhela lengzele lutwala. Hayi ngoba ngkhoza ngikeep stress. Sakhela lengzele lutwala. Hayi ngoba ngkhoza ngikeep stress.
It's making a name, making a name.
Lengzele lutwala. Hayi ngoba ngkhoza ngikeep stress.
Angen keep stress. Angitsele lutwala ngkhoza. Yebo ubuzisa senkhuza imhlolo. Aniyeki yoba veli zabi laba ngizalayo. Sabathe ngifika le, sabathe ngiphesha le. Kwavuza konke, kwabetha konke. Kalati inkinga zonke, kwabela imali kwanda lezinkinga. Ake nyukele ethaveni, ngaphuza utshwala ngakaza. Cela ningithelele bo, wenyuka wemu kutona, wenyuka wemu kutona. Kwasho bingo madingo, ithemba lami lemukile. Inkinga zami, bakhiya ngazo, bakhiya ngazo.
Sakhela ningithelele utshwala. Hayi ngoba ngkhoza ngikeep stress. Sakhela lengzele lutwala. Hayi ngoba ngkhoza ngikeep stress.
It's making a name, making a name. Making a name, mina making a name. It's making a name, making a name. Making a name, mina making a name.
Sakhela lengzele lutwala. Hayi ngoba ngkhoza ngikeep stress.